Sifiwe. Tunamshukuru Mungu.
So vita kergut.
Ambaye ametupa kibali tena kuonekana mbele yenu siku ya leo.
So mehari yetu ose tilatel setilovare.
Tunayo furaha kubwa sana.
They are still glad.
Kwa sababu ya uzima ambayo tuko nayo.
Ose ati hane halonte, dai halonte mai, dene leve ne puste.
Na kibali ambacho tumepewa mbele ya Mungu.
Ose ativi arhar. Da hane some ayute da.
Acha utukufu murudirie Mungu.
La hanes na har.
Mnajua haya mambo. Ah, okay. Okay, mtamsikiliza huyu sana.
Yeah, there is karehere. This process of a snacker.
Kwa sababu mimi nasema lugha ya Swahili huenda
so
ningeni kwa wamoja kati yetu.
So Swahili different made for die.
Lakini lugha zote ni za Mungu.
Men alles proke der gus vili ativisnakere for shelies proke.
Na hatuwezi kukosa kuhubiri neno la Mungu tukileta sababu ya lugha kwa sababu watafsiri wako.
Vikanike inchi os Pogro na ves proke.
Na mina shukuru Mungu zaidi.
Oso yaita kere gud.
Ambaye amenikutanisha na ninyi.
So mehare yute ati vihare metes.
Makanisa ni mingi hapa kwenye mos.
O dea mange shirikere hare imos.
Lakini mbele nifiki hapa nilianza kuomba Mungu.
Fere ya ikom hare so bayai.
Nikasema Mungu unielekeze fasi gani nitachungia imani.
Also, yai satil good. Let my podene retning some as kare til bedai.
Na wakati nilifika hapa kabisa nikafurahia niabudie Mungu hapa.
Also nor yai come hit. Also yai fik na my ma me glad.
Na Mungu akanipatia wandugu kabisa.
Also yai fik bread then og sister.
Ninyi wote mko wandugu katika Kristo.
So there are sisken in Christ.
Kwa sababu damu ya Yesu ndio imetununua sisi wote.
For the harness blue so me har shopped us.
Bila kazi ya Yesu kumsalaba nilikuwa siko kitu mbele ya Mungu.
Uten ati the hana youth pokoshe yai var ingeting.
Lakini kwa sababu ya kazi ya Yesu msalabani.
Men harness Job
enjoy metukutanisha sisi wote.
Yeah, the some har samles us idag.
Na tunaishi hapa pamoja.
So we are here samen.
Na tutaishi mbinguni pamoja.
So ihimelane.
Na tutafurahi pamoja na Baba.
We are glad samen.
Na tutafurahi pamoja na Baba.
So we are glad us me fare.
Una hayo matumaini?
I have so ne hope.
Okay.
Abra.
Amena.
Amen.
Okay. Hasa siku ya leo.
Idag.
Tuna somo ambayo tunaenda kushiriki pamoja.
So vihare en tema some fikane.
Na.
Dele samen.
Wandugu hapo kwa wenyewe wanahusika na.
So this some
na mambo ya vyombo hapo.
Some har answer for instrument.
Kama wataviweka pale.
So can you tose olege darpo vegan.
Tuliwapatia copy ya mafundisho ya leo.
Oh yeah, through their heart at copy.
Na ujumbe ambayo tuko nayo siku ya leo.
So budescape some ya harko mete me idag.
Inasema juu ya kujenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika.
So see omo big up hares arter some are blit on the lact.
Kujenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika.
O big up hares arter some are blit on the lact.
Kwa nini kujenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika?
For this care big there.
Na madhabahu ni nini?
Also are altar.
Na hii madhabahu
then altar
inatusaidia kushirikiana pamoja na Mungu.
So hjälper oss att kommunicera med Gud.
Okej. Na katika hii kujenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika,
the big Gus Harris altar som är blivit ödelagt.
Tutaona ndani mambo matatu ya muhimu.
So vi kommer till omete two things som är viktiga.
Hawezi kujenga madhabahu ya Mungu usiyemjua.
Du kan inte bygga Harris altar som du inte vet.
Na ndio maana suteme ya kwanza inasema kumjua Mungu wa kweli.
So de some kommeretel so sier ochene dene sane Gud.
Kwa sababu wenye wanaitwa wa Mungu ni wengi.
For the damanga some kales Guder.
Kongo tuna mtu moja walimuita Mungu wa weusi.
Also in Congo we had an person some dikalte. Good for this fucker.
Na Kenya kuna Mungu, mtu mwenye anaita kwamba ni Mungu wa munyonyi.
Also in Kenya, also harene passion some dikaler good for munyonyo.
Na watu mudunia wanaabudu miungu tofauti.
Also there are mange some tirbere for shelie guder.
Lakini katika hao miungu wote,
men have alle guder.
Kuna Mungu mmoja.
So fitness.
Mungu mmoja.
And good.
Mungu mmoja mwenye nguvu.
Almighty good.
Mungu mmoja mwenye uwezo.
So clever.
Mungu mmoja wa ajabu sana.
So yere miracle resulting.
Na ukimjua huyo Mungu.
Also no du chenel.
Unakuwa na amani.
So for do bread he die.
Ukimjua huyo Mungu.
Enter ocean then give.
Hautaogopa.
Tu haringene beshimu.
Hautaogopa maisha.
Tu haringene fruit omlive.
Kuna mwanaume mmoja.
The iron man.
Ndani ya hii dunia.
In Denver then.
Mwenye alijua huyo Mungu wa kweli.
So me vist at the fitness and sun good.
Na huyo Mungu akajifunua kwake.
Also good open the birth for him.
Na ahadi zenye huyo Mungu alimpatia.
Also art lover laughter.
Njo zenye zinadukutanisha mimi na wewe.
The laughter so me hare someness os idage.
Na huyo mwanaume wanamuita Abraham.
Also then man calls Abraham.
Wakati wa Ibrahimu.
Oh, he harnessed.
Wakati wa Ibrahimu.
He harnessed.
Watu wengi walikuwa wanaabudu jua.
So the very new somethin besula.
Wengine walikuwa wanaabudu mwezi.
Also Andre Monen.
Na wengine walikuwa wanaabudu nyota.
Also Andre Stianer.
Lakini Abrahamu katika moyo wake.
Men Abraham is sit yate.
Akasema kama munaabudu jua.
Omudere tilber sula.
Kuna mwenyari iweka.
They are no one so me hare sculpted.
Kama munaabudu mwezi, kuna mwenyari iweka.
If this there tilber then monen, they are no one so me hare sculpted.
Kama munaabudu nyota, kuna mwenyari ziweka.
This there tilber stianer, they are no one so me sculpted.
Aka kusudia ndani ya moyo wake.
So valte isit yate.
Aka sema.
Anessa.
Huyu mwenyari umba nyota, aliweka nyota. Njo atakuwa Mungu wangu. Huyu mwenye ameweka mwezi.
Anasome Harris Capte Moon.
Njo atakuwa Mungu wangu. Huyu mwenye ameweka jua kwa nafasi yake.
Anasome Harris Capte Sula.
Njo atakuwa Mungu wangu.
Anasome Armin Good.
Na Mungu mbinguni.
Also Good.
Mungu mbinguni.
Good email.
Akasema nimeona mtu wa tofauti.
Also sa ya harset then anle despachu.
Nimeona mwanaume wa tofauti.
Anle despachu.
Na Mungu naye akatembea.
Also good besekte han.
Akatoka kwa nafasi.
Also good.
Kwa sababu amegundua mtu mwenye mmoja.
He had so an passion so me are in city art.
Akatoka.
Also had
akakuja.
Po besek.
Akamufikia Abraham.
Also come whose hand.
Akamwambia Abraham. akamwomba mambo tatu.
So bahane threatening.
Akamwomba vitu vitatu.
Threatening.
Na Mungu akamwaidia kumfanyia vitu saba.
Oh, so God left Hane sifting.
Mungu alimwomba afanye mambo tatu.
God bahane o yere threatening.
Na Mungu akamwaidia kumfanyizia vitu
hivi. Oh, so God love Hane o yere shooting.
Na katika yale mambo ine, njo ya mambo saba njo kwenye tunapatikana mimi na wewe.
Also you know me all this shooting that we fitness us.
Mungu akamwambia
Give satil hand.
Abraham. Toka mwinchi yako.
Rise from that land.
Ile ni jambo ya kwanza. Then ya pili
also Andre.
Akamwambia toka mjamaa yako.
For at din familia.
Ile ni jambo ya pili.
So the Andre.
Akamwambia jambo ya tatu.
So third ya.
Toka mnyumba ya baba yako.
Rise from father's house.
Uende fasi nitakuonesha.
So go Darius Kare violate die.
Na huko fasi unaenda.
Oh so Darius Kare.
Nitakufanyizia mambo sawa.
Yes Kare here shooting for die.
Jambo ya kwanza.
So then first there.
Mimi Mungu nitakufanya kuwa taifa kubwa.
Oh yes Kare here dies tour
nation.
Amen.
Jambo ya pili.
Also Andre.
Mimi Mungu nitakubariki.
Yes Kare versing the die.
Jambo ya tatu.
Third ya.
Jina yako nitaliinua utainuliwa jina.
Also this now na yes Kare left the day till over stood.
Jambo ya nne.
Also fiare.
Utakuwa baraka.
Dus Kare vare versing nelse.
Jambo ya tano.
Also femte.
Mwenye nakubariki na mimi Mungu nitambariki.
Then some versing nel die. Yes Kare versing me han.
Jambo ya sita.
Oh shit.
Mwenye nakulaani na mimi Mungu nitamlaani.
Yes Kare for bane die. Yes Kare for bane han.
Njoma na ukichokoza Israeli.
Oh this do prevail die for Israel. Unachokoza
Mungu mzima.
So do prevail die for good.
Akamwambia jambo ya saba.
Also Dene shuene ting.
Njoo yenyewe tukutanisha mimi na wewe.
Yeah, the same are you that we serve.
Na akamwambia katika wewe Ibrahim.
Ibrahim.
Katika wewe Ibrahim.
Idai Ibrahim.
Mataifa yote ya dunia.
Alastair Ivarden.
Amerika yote.
Amerika.
Afrika yote.
Afrika.
Asia yote.
Asia.
Europa yote.
Europa.
Ocean yote.
Oceania.
Watabarikiwa sababu yako Ibrahim.
Let's call a blessing let the bugrun of die.
Murisha soma.
Yai vet their hearts to that.
Mutafute mutu. Mudunia muzima.
So let ether and passion.
Mwenye Mungu alifanyaga agano sawasawa na ya Ibrahim.
Some good hearted youth left there some link near po Ibrahim's.
Mutafute muone kama mtampata.
This hand fitness.
Sababu ya nini?
This hand ike fitness.
Yeye aligundua Mungu wa kweli.
Therefore the hand fitness at the fitness and
Sasa hauwezi kujenga madhabahu ya Mungu.
Dukanike big up Gus altar.
Na haumjua huyo Mungu wa kweli.
This do ike vet the sun.
Sababu kisha kumjua huyo Mungu wa kweli.
Etero vite etero shene dene sane gid.
Njo utaweza kumjengea madhabahu.
Ya dar duskare sanse po o big hanes arter.
Jina la Bwana libarikiwe sana.
Hares navna hare.
Katika suteme ya pili kwa wale wenyewe wameandika.
Andre Alleding.
Inasema shabaha ya Mungu kutuumba.
Hane small for us cape us.
Shabaha ya Mungu kuumba mwanadamu.
Hane small for us cape menesker.
Mungu alitaka mwanadamu wa kumfanana.
So God had a vile of in a dennes cap ning some ling nerepo.
Mwenye taishi hapa kwa dunia.
Some skare buharpo yura.
Mungu aishi mbinguni.
Also God himalan.
Na mwanadamu aishi kudunia.
Uso meneskerepo yura.
Wakumufanana.
So melingnerepo han.
Na kazi ya huyo mwanadamu.
Uso hanes arbaid.
Munga namupatia vyote.
Uso yud yir ate.
Munga kamupatia, ninagupatia hakiri ya kutengeneza magari. Mina kutengeneza hakiri ya kutengeneza mabarabara. Mina kutipatia hakiri ya kujua goro dizenye ziko mubudongo. Mina kupatia vyote. Wanyama wote wapori nakupa.
Ale dira some finesis kugen.
Samaki zote za bahari mina kupa.
Ale fisker some finesse have.
Kila kitu chote mudunia nakupa.
All thing ya yir till die.
Kwa sababu unafanana na mi.
Odi, tu lingnere po mai.
Lakini.
Men.
Mina kuomba kitu kimoya. We kazi yako we mwanadamu.
Din yobe some menes.
Ni kwa ajili ya kuna nisifu. Na kuabudu.
Hare yur, hare yere mai.
Kuwa unanisifu mie Mungu na kuabudu. Na kuniabudu.
Ose ati du love, prince, elere du rusere mai.
Njo kazi ya mwanadamu.
They are the same good.
Lakini vyote Mungu ametupatia. Vyote Mungu ametupatia.
Art good.
Hamune kama huu Mungu ni wajabu na ni waupendo.
Oso, de arike, miraklere, de arike ene good some, harestu, shalye.
Kwa sababu Mungu anahitaji waabudu wa kumwabudu.
Odi hane bare trengere nu wana somesikare love prince.
Tuko na konge wetu wa Norway.
Vi hane ne konge for Norge.
Akikupatia gari.
Vise hane yiri die for example bill. Bill.
Utakuwa take konge take.
So duskare take. Duskare bli take namli.
Utamusifu na kumwambia asante.
Duskare hane.
Asante mfarme. Asante. Asante kunipa gari.
Otake heletia. Tu sentake konge. Tu sentake for dene bile. Nesome I have fought. I've died.
Sasa na Mungu aliye tupatia vyote.
Oso good. Some har it alt.
Kitu kimoya tu anataka kwetu.
Ane trengene bar emptying.
Niri tuwa watu wa kumusifu na kumuabudu.
Dari ativis kare vare. Di pasu.
Njo tenye nataka tu kimoya kuna kitu kimoya.
Oge hari. Yere han.
Lakini dunia.
Mene varden.
Watu wa dunia.
Mene skeri idene varden.
Tumelewa baraka za Mungu.
So vihare druket.
Na,
gius vel signalse.
Na tumeshindwa kazi ya kumuabudu.
So vihare raiset. Fra dene yobene some gud haitos.
Tumeshindwa kazi ya kumuabudu.
So viklare.
Na japo ametupatia vyote.
O ruse hane. O hale yure hane.
Munga tusaidi.
Good help us.
Jambo ingine ya tatu.
Also trade ya thing.
Katika ilo mambo mafupi ambayo tumesema.
Kote thing.
Ile jambo ya tatu.
Also dene trade ya.
Ni ili tuwe na ushirika pamoja na Mungu.
There are the oha fellowship me good.
Tuwe na ushirika pamoja na Mungu.
So hane vila tifiskare ha fellowship samene mehan.
Kama rivyo kuwa na mutembelea Adamu.
So mehane besekte Ada.
Asubui na mangarivi.
Adamu po moran o po kivelin.
Na Mungu anataka tuwe na ushirika naye.
Oso hane vile atifiskale ha feleskape mehan.
Asubui kama nakuya.
Visane iko meripo beseki pomora.
Anasema Ruben umeshinda na muna gani.
Oso siere Ruben vudani hadu hat idai.
Anasema uliramuka aje.
Vudani stolde tilme dai.
Ulishinda na muna gani.
Vudani hadu hat dene dage.
Uishi kwa kumusifu.
Oso.
Kwa ajili ya kumutukuza. Uwe na ushirika wakarimu pamoja na Mungu. Lakini.
Men.
Pahali vitu vyenye Mungu ametupatia.
Instead and for the things some good are you. Are it us.
Vitupatia. Tujue, tutambue upendo wa Mungu na vitupatie muda ya kuwa karibu naye kushirikiana naye.
Instead and for all ye ose kunescape of it that they are good some hard it ose dete hard or so big a fellescape mehan.
Tumechagua vitu lakini mwenye vitu tumemukata.
Oso vi hard fact the thing. demo och så säger när vi dräger inte dig.
Makosa ni ya Mungu?
Är det hans fel? Är det Guds fel?
Tumechagua vitu, mwenye vitu tumemukata.
So vi vill ting, men vi vill inte denne som vi har i.
Lakini pamoja na hayo, Mungu ni wa upendo na ni wa rehema.
Men, despilere ingen lor for Gud. Men, Gud kommer igen med kärlighet.
Mungu ni wa upendo na ni wa rehema.
Also, they are good for, shalihet good. Also, not the good.
Lakini, nataka tuone jambo moya.
Also, ya vile atifiskare.
Kurukua muzazi moya, mwenye kuwa sawasawa na weye, sawasawa na mimi.
Also, they var ene, for redre some vare, some die, some mai.
Na huyo muzazi alikuwa na mutoto, mutoto alikuwa napenda muzazi sana.
Also then had the barn some esket ham also han esket barn.
Na ule mtoto alikuwa na ule baba alikuwa anapenda huyo mtoto sana.
Also far licked then barn.
Sasa yenye baba ameenda kwa kazi.
Noro far rice poyob.
Mtoto alikuwa anahesabu saa hizi baba iko munjia nataka kui.
So started barn hotel. Kloka.
Kisha mtoto alikuwa anakuya. Anakuya kungoja kumulango.
Oso komero fente podera. Papa komeri. Papa komeri. Papa komeri.
Sana sikia gari.
No hane. Hete bilin.
Anao kama ni ya baba yako.
Oso seri.
Sama huu mtoto alikuwa na upendo sana pamoja na baba.
For the hand had the shali het. For sin far.
Sasa akiona tu ni gari ya baba yake anakuambia.
Also nor said at the there far sin bill. Also started to hope.
Gari papa papa. Muzazi akafurahi sana.
Also far far la.
Akasema mtoto wangu unaburudisha moyo wangu, unafurahisha moyo wangu.
Do far mer op mitia.
Akasema mtoto wangu nitakupatia kado.
So sati eskare yidane stugave.
Nitakupatia kado mtoto wangu. Unafurahisha moyo wangu sana.
Save for the farmer up mitiate.
Sababu alienda.
No far right.
Kurudia
oso kom.
Akamletea kapopi.
Oso kom temene duke.
Kapopi wamesikia njo duke. Duke.
Yeah.
Yeah. Akamuletea kapopi.
So come ye meme duke.
Ya 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 sa mtoto alikaona.
No. Mm. So no. Oh. Then bana so for then duke no so started to oh she said then.
Eh, mtoto anafurahia kapopi.
Also very glad then.
Ana kanarisha na lala pembeni. Ana kaona na lala pembeni. Ana kafurahi.
So ble who bell.
Saa za kwenda kumungoya baba yake akazisahau.
Oso glemte ogo ofente yene po sinifare some de fare fare for hand. Oso glemte po gruna vedene duken.
Mbaka wakati baba liingia mnyumba.
O fare ne come in.
Akasema mtoto yangu vimekuwa je.
Oso meashe de min bon.
Akasema papa niko bize.
Oso satil fare ne ya optat.
Niko bize.
Ya optat.
Niko bize.
Ya optat.
Ha niko bize.
Ya optat.
Papa, usinisumbue mimi niko bize.
Ya optat papa.
Usinisumbue mimi niko bize papa.
Dumoike masepo ma ya optat.
Sasa chenye kilimaliza hii upendo ya huyu mtoto ni nini?
Oso vasome you reschlut. Poshale.
Sasa yenyani pata haka kapopi?
Ya va.
Upendo yenyani kuwa nayo juu ya baba ikaisha?
The var duken. Some
Upendo yake akaigeuzia kukale kapopi.
So then shall yet some bana had for sin far or so bitter the for duken.
Ushirika yake na baba yake inavunjwa na kapopi.
So then fell escape some di had the samen or so far for then duken.
Sasa na dunia yote.
So then var then.
Dunia yote.
Then var then.
Watu wote wa dunia.
Alle mennesker i denne verden.
Ikua wafarme.
Dikonge.
ikuwe watu wa akili, ikuwe matajiri ya ulimwengu, watu wamefuata tu vitu vyenye Mungu aliumba lakini hawamtaki muumbaji. Ushirika na Mungu haiko. Nanjoe nyiri kwa problem kati ya Israeli na Mungu.
Also the var Israel's problem me good.
Njoe ilikuwa Israeli shida kubwa kati ya Israeli na Mungu.
So the var and stool problem me good og Israel's ban.
Bali sahau Mungu wa baba yao Ibrahimu.
So diglemte goose. So me var good for Ibrahim.
Sababu Ahabu mwenye alikuwa mfalme kwa wakati.
So how Ahabu some var kongene po denetia.
Ahabu mwenye alikuwa mfalme ile wakati.
Dene some var konge po denetia.
Yeye alioa mwanamke.
So hane yifte sai.
Mwanamke mwenye anaitwa Yezebeli.
So yifte sai mene kivine some hete Yezebeli.
Yezebeli baba yake alikuwa mtu wa kuabudu miungu.
So Hannes far var and far some til babare gider.
Walikuwa kwabo walikuwa hawajue Mungu wa kweli.
Divistike om den son gud.
Lakini Ahabu yeye alikuwa Muisraeli.
Men Ahabu var Israel lene.
Mwenye iko chini ya ahadi za Mungu.
So are under lefter.
Huyu mwanamke
also then
akaacha moyo wa Ahabu napotea.
Also bring the Ahabu city yate.
Kwa sababu zambi yenyewe inatokea kwa kiongozi mkubwa.
For the then sin some come up for then
nyeba chini inatembea kambi.
Also there some are under so bleed foot youth.
Sababu Adam alifanya zambi.
For the Adam youth sinned.
Mi sikukuwaka.
Ya ivarike dari.
Na we haukukuwaka.
Oso du varike dari.
Lakini kwa sababu sisi wote.
Pogune avhan. Ale.
Tunatoka kwa Adamu, siya wote tuliiti zambi ya Adamu.
So vi hari alve desa.
Na sasa. Muisraeli wote wakakuwa wenye kuabudu sanamu.
So Israel tene so vare disome tilber. Gyder.
Mbaka Elia kawaambia.
So Elias said to them.
Akasema sasa mimi sione mzuri.
Also yai serike
Israeli tulisha
dene virikir.
Israeli tulishaacha Mungu wa kweli.
We have forgot God.
Lazima turudishe Mungu wa kweli.
Dene son good.
Lazima tumrudishe Mungu wa kweli katika Israeli. Sababu Mungu wa kweli tulishamfukuza.
Also for the we have
Mungu wa kweli tulishamtupa. Tulisha mutupa. Sasa
forated.
Inabidi turudishe Mungu wa kweli.
So vi trenge.
Na kasema sasa hapa hakuna mambo ingine. Ni jambo ya kuchagua.
So vis hare the aringem tingo yere the ovelge.
Ni jambo ya kuchagua.
Ya baro velge.
Mungu mwenye tutatumikia na Mungu mwenye tutaacha.
Tiene for also desome vis kare tabu.
Na akawapitisha mbele ya chaguo.
Also
neno la Mungu linasema
also gesuri
wale manabii wa Baali
also prophet ne fo Baali
wenyewe walikuwa wamepoteza wana wa Israeli.
Some took boot Israel ne bana fragid.
Akawaambia mtengeneze madhabahu muweke. Mtengeneze madhabahu
hare then alter
muweke na zabihu.
Also come me offer.
Muite Mungu wenu.
So kale po dene
muite Mungu wenu.
Also kale dere.
Lakini good. Condition.
Mene dene.
Lakini.
Dene some ya lakte legere for under. Dere.
Musitie moto.
Ike lege ilndar.
Mwenye atajibu na moto.
Dene some come mene til osvare me iln.
Atakuwa njoo Mungu wa kweli mwenye na saire kwa wazi. Baka tengeneza mazaba.
Oso.
Baka anza kuita Mungu wavo Baali. Baali utusikie. Baali utusikie. Baali utusikilize. Baali utusikie. Tangu asubuhi mpaka magharibi hakuna jibu.
Fra morgen till kväll.
Hakuna jibu.
Ingen svar.
Elia akasema basi.
Oso Elias sa.
Hivi bari hakujibia?
For grunave deres good harkes var.
Munipatie muda.
So ye my.
Na mimi niabudu Mungu wangu.
Oso iskare till be min good.
Yeye.
Oso
akabarudisha ku Mungu wa Israeli, Mungu wa kweli. Akabarudisha ku
son
good. Akabarudisha kwa Mungu wa Ibrahimu.
Oso han bring the them po Ibrahim's.
Yule Mungu aliyekutana na Ibrahimu.
Then some beset.
Yule Mungu aliyemwaidia Ibrahimu mambo saba.
Then some left it.
Yule Mungu
shooting to
Ibrahim. Aliyetembea pamoja na Isaka.
Then good some yik elele vandre te me Isaac.
Akaanza kujenga
started
hano. Akaanza kujenga madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjika.
So started to big up. Gus alter some
var akajenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika.
Some far odela.
Kisha kujenga madhabahu ya Bwana iliyovunjika.
Etero bigede.
Akasimama.
Oso left hane.
Akasema.
Ososa.
Mungu wa Ibrahimu.
Good for Ibrahim.
Mungu wa Isaka.
Good till Isaac.
Mungu wa Israel.
Also good for Israel.
Ijulikane mu Israel yote.
This kind of fitne is ihele Israel.
Ya kwamba wenjo Mungu.
Ati they are do so much good.
Ya kwamba nimefanya haya yote.
Ati yai hari yute de hari.
Ili mioyo ya hawa watu ikurudiri.
Ati de hele ya de for then folk some story hard.
Ili mioyo ya hawa watu ikurudiri.
At this kare come till die.
Warudisha ushirika pamoja na wewe tena.
Big and up fellowship some varbute.
Warudie kukuabudu tena.
Oso at the kane come all love prise die.
Warudie kutembea pamoja na wewe tena.
Oh at this kare come all vandre yen me die.
Unisikie Mungu.
Oh help us oh, good.
Unisikie Mungu.
Help my good.
Moto ikashuka toka mbinguni.
Oso ilen falt frahimelen.
Ikarambarama mazabahu.
Oso tuke.
Na zabihu yenye ilikuwa. Na zabihu yenye ilikuwa.
Oso ale ofer
some varedari. Israeli wote wakapiga magoti wakasema.
Oso ale.
Bwana Mungu ndiye Mungu. Fal, Mungu wa Ibrahimu ndiye Mungu.
Fal,
Mungu wa
Elia
ndiye Mungu. Mungu wa Elia ndiye Mungu mwenye na sahili kuabudiwa.
Oh, hare yut. Good oso si. They do some are then son good.
Na hiyo wakati.
Oso dene tia.
Israeli wakarudiria Mungu.
Oso Israel come till back till good.
Tangu zamani.
Frafer.
Mungu alitembea na watu tofauti.
Good vandra me befoshelie folk.
Walio mjua.
So me viste omhan.
Na hari yenyu na mjua mo Mungu.
Then if when so me do vet.
Njovye Mungu atatembea na wewe.
There the same niveau so me good scare vandra me die.
Na Mungu akatembea na watu tofauti.
Oso good vandra me foshelie folk.
Wanadamu tu wakaendelea kushindikana.
Mene skerali kenkelte di avanskili.
Wanadamu tu wakaendelea kushindikana.
So folk started to foreshadow all rise from good.
Wanadamu wakakaza kuabudu miungu.
Oso tente foreshadow post de same good there some di had the fair.
Makohani walishindwa.
Oso prester klatike.
Watunga sheria waamuzi wakashindwa.
So stutinge kratike de.
Wafalme wakashindwa.
Kongere kratike de.
Manabi wakashindwa.
So prophet ne kratike de.
Watu wote wakashindwa.
Oso alemeneskere.
Mungu akasema sasa nifanye nini mwanadamu?
Oso good sa. Vaya skare yere memeneske.
Mpaka mbinguni kukafanyika meeting.
Oso de var ene. Samling himelen
na Mungu akavaa mwili.
Oso good sa yes kare vare meneske
neno likavara mwili.
Oso hanes ure so klepo sai legeme
na njoo akakuja na anavara mwili na manabii wengi wakatabiri ujio wa huyo mwana.
Oso ale prophet teneso talte omuhana
ba Isaya baritabiri
Isaya
ba
so Isaya
katabiri
Nehemias
bote bakangoya
so alleventa
mukombozi anakuja
no
Masia anakuja
preser comer Messias
ba moyo bakapitisha miaka yabo na
also di
Masia haya
they had the hope or say at harness
lakini kwa wakati wetu si
for voted
Yesu akatutembelea
also Yesus besekte os.
Kuna mariza, kuna pitisha miaka 2009 na kenda na tumetembelewa na Mungu.
Oh, so there to send a need. Gud har besekte.
Na Mungu iko katikati yetu na ametutembelea.
Oh, so Gud are idage. Itene some link.
Lakini huyo Mungu kusema watu ya dunia wamjue.
Bene dene Gud ati duskareshen ati han al.
Barianza kumuita mwana wa Maria, mtoto wa Yosefu.
Andre sadare sen til Maria.
Kusema wa mujue ni shida. Lakini tunamaliza miaka 2009.
So no that
na Mungu mzima ametutembelea.
That to snit. We have fit om at good altil.
2019 na Mungu mzima ametutembelea.
Also then 11 good implantos.
Na Norway na Sweden na Denmark.
So Sverige, Norge,
Denmark
so vivetombe.
Siku yenye bari bijua.
Also Nordivist omde.
Bakatuletea huyo Mungu mu Afrika.
So there started to rise till us in Africa.
Na kwa sababu mlituletea huyo Mungu mu Afrika.
Also for the there rise.
Katika hiyo njia ndio mimi niliokoka.
Also for some vayen. So me there took till Africa. I have great friends.
Sasa na Mungu amenituma kwenu.
Also good are.
Ili mimi na ninyi.
Ati yes karasina ke till there
also. Tujenge mazabau ya Bwana ili vunjike.
Ati this care big up. Hares alter so me are bleed all the land.
Tunudishe Mungu wa kweli.
Ati this care bring it till back then son.
Tukiuliza hapa baze benye bari okoka hiyo wakati.
This prayer.
Mu kanisa ya kwanza.
So me are.
Barikuwa wanatabiri. Bana tabiri raba shikaraba ile wakati Mungu anatembea ndani ya mkutano
osinake tungaso
unawekea mikono wagonjwa wanapona
oso lege hendere po disiki oso blir herbert
kwa sababu Mungu wa kweli alikuwa anatembea watu yake
vare
lakini kwa leo ule Mungu wa kweli iko wapi
then son gift
kwa leo
idag
ule Mungu wa kweli iko wapi
then son gift
iko wapi deni kabenye muri tuletea Mungu
there so me have bring the good till Africa
no ro benye muri tuletea ule Mungu iko wapi
uru harhan idag
sivari benye muri tuletea Mungu wa kweli iko wapi
sivari sivaske there so me have bring the good till us then sane good leven good uru harhan idag
Mungu amenituma kwenu
Good heart sent my
Ili turudishe huyo Mungu wa kweli.
Ati viskare bringe till back.
Turudie tena katika kumwabudu na kumtukuza.
Then eleven good at viskare love. Praise are ruse han.
Turudishe ushirika pamoja na Mungu tena.
Viskare bringe fellowship me good till back.
Kwa sababu mulianza kazi.
God there started our mind.
Hatuyaimaliza.
Vi harike fa.
Yesu akasema.
Yesus sa
Nitakuwa pamoja nanyi tangu leo mpaka mwisho wa dunia. Hasa dunia hai Aisha.
So there can end.
Odwi nungari na kazi. Ruben nungari na kazi.
Ruben
mama mungari na kazi. Kazi hai Aisha.
There can end.
Murudia tena mu Afrika muone ile kazi kama inasimama na mna gani. Inasimama namna gani ile kazi yenye mlianza? Na Mungu atawapatia taji kubwa kwa sababu mlisaidia watu wakamjua Mungu wa kweli. Sababu mimi nazaliwa mujamaa ya watu wenye hawakujuaga Mungu. Balikuwa watu ya kuabudu masanamu. Lakini Yesu ashukuriwe.
Kisha
kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Njo tutapewa uwezo ya kuendelesha kazi tena.
So this car for craft kili o go videre me arbeit.
Kisha Elia kujenga madhabahu ya Bwana akamuita Mungu.
Eter Elia so bige hares alter oso kalte po.
Kubare benye wako pare kuko shahiri yenye tuliandika inaandikiwa ndani ya kitabu ya Ufunuo. Ufunuo sura ya 3 mstari ya 17 kuendelea.
So Johannes open baringi capital 3 verse
17. 17.
15 tishuwe.
Munajua problem ya hii kanisa ya Laodikia.
Problem for many hate for Laodikia.
Walikuwa matajiri.
So divarerike.
Na wanasema ni tuko watajiri.
Also disarike.
Tunajitajirisha.
Also vihari obete for
hatukose them. Kitu chochote. Lakini saa Mungu aliwaona. Mungu akacheka.
Also
good. Mko matajiri, matajiri wanamna gani? Akacheka. Akasema hamuna utajiri mko na kapopi.
Also sa there haring a thing, there hare duke.
Njo vile haiko mie. Mstari ya 17 njo vile nasema.
Also then setne bash.
Wakasema tunavara mzuri.
Also sa declare for us God.
Lakini Mungu sana waona.
Also not good to support them.
Anaona kama wanavara uchi.
Also so at the naked.
Wanasema tuko na vision de roue, maono ya kuona mbali.
Also see the VR long vision ele long sight.
Sie tunaona mbali sana.
This is long.
Mbele vitu vitokee tunavionaka.
Also very thing share so video.
Mungu yeye akasema mimi niko naona mko vipofu amuona.
Also you disatil them there are blind.
Ni Mungu haiko mimi.
Dai kai. So that's
na hii maneno ni kweli hakuna mwenye anaweza kuipinga.
Also there are some there are salient very clearly salient.
Lakini shida kubwa.
There are a stupid problem.
Oh, saa zetu zinaisha.
Also what is the fear?
Eh? Ah, okay. Okay. Eh? Mzee. Haiko minjo niliandika hivi?
Dariki ya isome scripted.
Siyo odu ni mwenye niliandika hivi?
Dariki ya odu ni some scripted. De some story dan.
Siyo konge wanoro mwenye niliandika hivi?
Dariki ya konge ne halar some scripted.
Siyo manasiasa yote mwenye niliandika hivi?
Dariki ne politikere some ha scripted.
Ikiwa tunamini kama ni neno la Mungu.
This future ati dare gus ure.
Namuna ya kuona ya Mungu ni tofauti na kuona yetu.
There's some good sir. They are for sure but they be sir.
Mungu njo anatujua mzuri.
They are good some
very. Na Mungu iko na makusudi mazuri kwa ajili ya maisha yetu.
Also hard good planner on us.
Lakini shida iko gani?
Mene va probleme.
Shida ilikuwa gani?
Va
wanasema tuko matajiri.
Also di
tunavara mzuri. Tunaona tuko na vision ya kuona mbali.
For shelter vision for all years to think for all selant.
Lakini Yesu iko nje.
Men Jesus are ute.
Mstari wa 12.
Also them shoe ne wash.
Shoe. Hapana hii. So that's it. Aha, shoe. Muangalie Yesu iko nje.
Also Jesus are ute.
Eh? Yesu iko nje.
Oso Yesu sarute.
Iko na gonga hodi.
Oso bakere.
Niko na piga hodi.
Oso bakere podera.
Laodikia munifungulie.
Laodikia open the door for my.
Laodikia mnifungulie niko na gonga hodi.
Mbona
mmeniacha nje? Nataka niingie. Ili mkuwe watajiri wa kweli. Nataka niingie. Ili njoo mpate kuvara mzuri. Nataka niingie. Ili njoo mpate kuona mzuri. Lakini ni matajiri wameacha Yesu nje. Na Yesu njoo mwanzo na mwisho. Alpha na Omega.
Oh, Alpha Omega.
Yenjo njia ya kwenda mbinguni. Yenjo njia ya amani. Yenjo njia ya furaha. Lakini Yesu wamemwacha nje. Mwenye mali wanamkatalia aingie mu mali yake. Bana mwacha nje. Mbaka naanza. Munifungulie. 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 Na kama mnakataa mfungua basi.
This door open erike dera.
Ngani bapatia ahadi moya.
Oso yes kare here there and left there.
Mwenye tasikia sauti yangu.
There so me here and me.
Na kufungua mlango.
Oso open dera.
Ninamuitikia.
Oso.
Kama nitaingia ndani yake.
Yes kare come in.
Nitaikala ndani yake.
Oso yes kare sit in.
Nitakula naye.
Oso yes kare bare me dai.
Nitakula naye. Na yeye atakula na mimi.
Oso kare spise me.
Lakini Laodikia.
Oso Laodikia.
Wanasema hakuna hatumutaki.
Oso vitrenge rike dai.
Tutabakia na utajiri yetu wewe hatumutaki.
Forsete oleve me vore likdom.
Shid.
Probleme.
Sasa dufanye nini?
Va viskare yere.
Tujenge mazabahu ya Bwana iliyovunjika.
Lesome viskare yere dare o bige op. Pares alter some
arudi tolderak. Tumurudishe Mungu wa kweli.
Oso bringe dene sane gud.
Turudie katika kusifu Mungu na kumuabudu. Turudisha ushirika pamoja na Mungu. Kwa sababu Mungu anataka tumupende mia kwa mia. Na tuwe na ushirika pamoja na yeye. Nitahitaji ili tusimame.
Oso yai. Hare list ratificanes stop over fetter.
Ujiombee wewe mwenyewe unajua maisha yako.
Also before thyself do vet on thyself. Also good vet.
Pamoja na hayo yote Mungu anakupenda.
Oh, it art good as care.
Pamoja na hayo yote Mungu anadupenda.
Also it art good as care us.
Tuko watoto ya Mungu.
We are good spawn.
Na Mungu anadutakia mema.
Also hanare good planner for us.
Na Mungu anataka ushirika pamoja
also
na wewe. Na Mungu ni mwema kabisa katika
also
maisha yetu. Kama ulikumeenda mbali ya Mungu. Mwambie Yesu, mwambie Yesu akamate nafasi tena mu maisha. Mwambie Mungu mimi nataka kurudisha ushirika pamoja na wewe. Na saa yenyewe tutaita Mungu. Na Mungu akisha kurudia mukanisa. Mungu akisha kurudia mu maisha yako. Hii kanisa tutaibomowaka. Na tutajenga kanisa kubwa. Kanisa kubwa. Yenye itakuwa makimbilio ya watu wote wa Mose.
Some burimos kane come otimbe.
Kwa sababu tutakuwa tuko na Mungu mzima na Roho Mtakatifu muongozi. Karibu kwa maombi. Karibu kwa maombi ujiombee. Hakuna pastere mwenye atakuombea lakini wewe mwenye ujiombee.
Also be for the
karibu kwa maombi. Baba wa miujiza Mungu wa neema.
Oh Jesus.
Tumaini la kweli kimbilio la ajabu. Tuko chini ya uwezo wako Mungu. Neno lako linaleta uzima.
Utendai fare
Bila wewe hatuwezi.
We have hope.
Tunakaribisha uwepo wako ndani yetu.
Vitrengere.
Hili ni kanisa lako Yesu.
Levene on the os.
Hawa ni watu wako, ni taifa lako Mungu. Acha moto uwake. Acha mafuta ya Roho Mtakatifu yazirike. Na uwezo wa nguvu zako tende kazi. Rika meneshi. Yesu
ameudia.
Inuka Bwana na utende kazi. Tupatie kurudiria Mungu wa kweli. Tutembee pamoja na wewe Mungu wa kweli. Uzima wako uzirike ndani yetu Yesu. Na matendo yako makubwa yaonekane na kufanyika ndani yetu. Kwa rehema zako nyingi. Utukufu na wewe milele, mujina la Yesu Kristo. Amen.